Terrible monster.
Ah, here, pani sautia chiri pico. Chiri, chiri, chiri.
Sino mabingwa wa kihistoria makolo wanatujua. Sino mabingwa wa kihistoria makolo wanatujua. Mimi naipenda Yanga, wezenu mtoto Jangwani. Wachawi na wanga, pigeni nduma siamio. Mimi naipenda Yanga, wezenu mtoto Jangwani. Wachawi na wanga, pigeni nduma siamio.
Akarimisha chini pingo.
Sasa tunaondoka wanangu, tunaondoka.
Kama kweli mtoto wa Jangwani, tunaondoka huko.
Tunaondoka wauni, tunaondoka.
Kama unajua tunapitani, tunaondoka.
Sasa tunaondoka, tunaondoka.
Kama kweli mtoto wa Jangwani, tunaondoka huko. Kama unajua tunapinzani, tunaondoka.
Kianga tunapinzani.
Alika mwena Bugatti. Makolo levo wazifati. LCGSM.
Aya changa mgeni, changa mgeni. Wananji changa mgeni, changa mgeni, changa mgeni. Acha, cha, 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 cha.
Weka baria.
Sasa tunainama,
tunainuka.
Toto wa Jangwani ya tunabai,
tunainuka.
Oya tunainama,
tunainuka.
Dayanga Afrikani ya tunabai,
tunainuka.
Pompoli polipopopo, pompoli polipola.
Pompoli polipopopo, pompoli polipola.
Bauni pompoli polipopopo, pompoli polipola.
Pompoli polipopopo, pompoli polipola.
Come, come, come.
Tunaondoka wanangu, tunaondoka.
Kama kweli mtoto wa Jangwani, tunaondoka huko.
Tunaondoka wauni, tunaondoka.
Kama unajua tunapinzani, tunaondoka.
Sasa tunaondoka, tunaondoka.
Kama kweli mtoto wa Jangwani, tunaondoka huko.
Aye, chapa.
Kama unajua tunapinzani, tunaondoka.
Aho, aho, aho. Alika mwena Bugatti. Makolo levo wazifati. LCGSM.
Aya changa mgeni, changa mgeni. Wananji changa mgeni, changa mgeni, changa mgeni. Aya changa mgeni, changa mgeni, changa mgeni. Wananji changa mgeni, changa mgeni, changa mgeni.
Pompoli polipopo, pompoli polipola.